ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe hiɗiɓe ono e jaam hannde alkamu saare ndenno wiide honnogae lewru novembre sappo e jeɗɗinowo 2014 sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓude silma capanɗe nayyi e joyyi joka fakala e ɓadale mum kala Bocary Sérou ɗo kabaruji ɗo en non jiire e gagni Kanté goni to ɓoggui janɗe to on kumpititta hannde wiide hannde woni hunde kaldal aljel ngal en fuɗɗittinta yalla puɗɗoɗe kawral ngal en ana heeɓe hunde fof gono joka ana han ko tawi ɗum ɗahdata sanne calɗi oni banggal gureji waɗi wullago fewde e leydi aduna ɗe en Somali wiide Somali faabaka guure ko yaawi yaawi torraji muɗum mawnan fasanne imo holliti wiide yimɓe ujunaji sappo e joyyi e temedere e capanɗe nayyi kañi e joyo goni hono tuumaɓe ñaw e bola o en ñawɓe nden ñaw o wari ɓe ana jaafa e ujunaji joyyi kañi e temedde nayyo e nogayo Liberia Sierra Leone kañi e lagine nden joyo nden hollitide maayi ley Mali nden temedde nayyo woni ɓe ka anda tuma e gonɓe e hayboore maire commune nayyi o en kañum haaɗali e wullitade dogotorol pasteur ne ena tan o haaɗi ɗum yimɓe ndenta wattu yambereji e ley commune makko bisimilla moɗon studio tamani hande kaldal ɓiɓɓe mali ngal aljeede ngal ne fuɗɗi tinta to en yalla daña ko hawra e dow muɗum ngal nanda e ɗatowal fay seeɗa ngam immagol ɓerɗe nden hono ngal en heɓa waɗa wowa wadde keɗo ɗen barke sisi
jonde tataɓere kaldal e kawral hakkunde pelle murtuɗo ɗe e gouvernement o waran faccita fa laaɓa talkuru sawundu yelaji gaɗaɗi e banggueji ɗiɗɗi fou ɗum woni pelle murtuɗo ɗe e gouvernement o ndu talkuru warta fa laato tugorgal tendiningal kaldal e kawral ngal talkuru ndu hollitino wiide malfe pelle murtuɗo ɗe ana hani teteede joƴƴinde ɗum suudu sariyaru kumanidu sarde golleji gaɗɗi fa jaam e deƴƴere warta e ley leydi ndi e yirwere sahal ngal wala fuuɗo talkuru ndu holliti wiide pelle ɗe ana kani ɓantude ko e muɗum e ley ɗi yelaji gaɗaɗi e banggueji ɗiɗɗi fuu homo fuu ana tekkini dow yelaji gaɗaɗi ɗi ɗum saabi bini rafi kawral ley jonde nde ley jonte kewɗe seytani o mawni fasanne hakkunde yimɓe ley sahal to joƴƴingol walde mawde pelle murtuɗe ɗe basiji kuɓɓuɗi ley wattu cakkitiɗo o hakkunde pelle murtuɗe ɗe ɓe ɓamɓe malfe fa rento ɗum saabi bini faratiji mawɗi fa sanne ley kaldal e kawral aljerie ngal
landi kewi e dow sarti homo hen heƴa fa hono kaldal ngal aljel ngal ene timma e ley muɗum laamu o ena e pelle murtuɗe ɗe ena ɗannali himmeji muɗum fayi seeɗa siku gajugo mo dandodiri e baba da kono goto e juju en mali ɓe keɗɗuɗe omar way galo
ko kamɓe famde ley hen hande o eɗe mbawi wiide hunde nde ne wonde tannude koyɗe jaati ka wakkati joni ɗum wonon banggueji ɗiɗɗi fo laamu o kañi guɓe armé ɗe fo eɓe ɓilla wakkati joni o yella ɓe gaɗa kaldal e kawral ngal no ngal yawiri ka ko ɓuuri fu nafude yimɓeɓe hannden ɗum woni kaldal e kawral waɗa ley nokku o kamɓe guɓe armé ɗe ɓe jaltini ley hen ɗati sa ƴeewi hono laamu o ka wakkati joni o fa hannde koɓe kalno arande koɓe keddi dow hen ɗum woni hollitinde wiide yimɓe ana mbawi haldude dow hunde fo kona wiide ɗum woni leydi ndi ndi peccetendi wakkati joni o mbiɗa andi banggueji ɗiɗɗi furdu dañan ko jaaɓi ley hen ɗum woni yalla kaldal e kawral ana waɗa ley nokku o
sakiraɓe tinnen leltiron mi miijago moɗon e helloji Facebook e Twitter e studio tamani ɗi on jarama en hollitama wiide joom en hono kaɓɓorɗe ɓiɓi Mali ena yaade leydi Niger nden no ɓe ji ama ley camioji kañum e motoŋaji nden no ɓe camoyi to e gendi wiyetede gendi hono Niger wodi wiyeteɗe bani bangu ndi ena nden fa yiito huɓɓi hakkude mabɓe kam e larme Niger nde ena kaɓɓor fa fey diwoji kaɓɓorɗe muɗum ɗum in jiyama to ena e ley goɗɗo nde ɗo wolde hakkude mabɓe calɗi woni tati wiyetede OSHA kañe UNICEF fa yetto in INFPA kamɓe ɓe gaɗi hono jertago fa New York wiide Mali ana hani notede ko yaawi yaawi banggal gureji pati basiji muɗum nden no ɗimmitin kasene e leydi ndi en nakkede ɗe Oumar Waygalo
fa hannde farrate an woodi ɗo Mali ɗo noon kanko ɗum woni hoorejo OSHA o hollitiri wiide o wiidu tawede ɗum woni dabareji piyama ley hen fof fa hannde tiɗɗallaji ana godi ley nokku o caggal ko warno bamako ɗo ko yeehi ley saha leydi meɗen ndi ɗum woni to gawo to kañe to kiidal to o holliti wiide yimɓeɓe wakkati joni ko ɓuuri fo hajede ɗum woni ɓe mbi neɗɗa ko tabita leydi meɗen ndi ɓe mbi yidu caggal muɗum ɗum wonon cuuɗi cewrirɗi fa yettoyo cuuɗi jangguirteɗen hani moƴƴinede toon ka wakkati joni o koɓe kanni fo fewtude ɗum wonon kabaru ñamdu ley saha leydi meɗen ndi ɓe kolliti wiide ko foti uynaji temedde joyi suka kañum wara tampude ɗum woni ɗo e hitande timmatono kabaru wayde ñamde fa haara tawede dum woni be gadi bawde mabbe kewde le nokko fo woli tam wede dum woni sa bami le temedere fo no kabaru nyamdu to debbe sappo di furdo mali do be ballidi do no wakkati jono be bi hono tiid Allah jano godi dum woni no bangal to diwoji di to sebe de nokkoji goddi an to fa be jotto dum yafa fi
nenna imo holiti wide yimbe ko futu ujunaji sappo e joy kany e temedere chapane nay en joyon woni tuma no be wide nyew e bula o rabi e le hono no runde med afrika nenna wa holiti dum ujunaji nay kany e joyon be en kany e temedere nay e noga yombe le mabbe ka fu may liberia sara lion kany e lagine nyaw o nati le mali dum fa wari do yimbe joyon kedo de barke sisi
mali do ko futi yimbe temen nayon woni goddintinabe be doktor en gondi haybude le wattu joni o neddo goto woni cikkitaado o doktor gollowo e doktor re biyetende clinique pasteur dum woni imali ngadaadi kenyen horejo kejaado walde dental aid aduna kumani do habugol nyaw jonte ebola o biyetodo anthony bambouri o yidi e horejo leddi ibrahim boubacar keita kanko holliti wide hono yimbe cikkitaabe an haani haybede no haaniri doktor embe dun an haani egintinede no nyaw o hawjorte le wattu jaawudo kasen dun o tendini wide golleji tendinidi an haani wadede e kerol hakkunde mali e lagine fa hande le nyaloma kenyan o kanko horejo baale lutondirde laamu o dum woni soumaila cisse o holliti wide kerol hakkunde mali e lagine an haani uddede feso le wattu lewru woturu fa nyaw o hebe habere no haaniri di anniyaji yitondirayi e anniyaji horejo leddi ibrahim boubacar keita o kanko o wi keri di uddataake hono no oms dardirini
taggal ko merko min naybo en wulliti hono doktorore clinique pasteur ne en ko en kanan ko be commune o en dum ami serjaji goddi tilsudi non hono bangal hadu gol jama neno mobudira ele yangeji imrana kilima wega landondiri e mer o biete sirama sirima bacili kede de umar waygalo
en jam fe
ngadi nelal dum woni fewde cuudi meeri ngadi gondi le bamako di fur sabi sa jeewi ton yimbe be buri kewde wakkati fur min kalni dum wonon mer ngabe kabbo ton dole be tawe so yimbe yimbe be an garfa kabba dole mu en fu gorko e debbo tan natta kanye yimbe di don ciertobe sabi sa jeewi ton yimbe be an kawri ton fa hewa jatti mi mino du yodum dabareji wakkati jono fa min keba min chakko nyaw jonte e bola de min pammini dum wonon yimbe la ko he bale hala nane de du sa jeewi wakkati jono kanko ministre wonon kumini do cellal on wonde wattude en koygal makko jatti misalu sa jeewi wonon ko jabbi ko jatti o walliri dum wonon doktorore commune katnde mobile fa heba ko bammi don yimbe be rafi cellal woni e mudu en o walliribe don kulleji goddi kasen ko baawi newtaraade
et puis d'autres kit
sekira ben jare region ngaji be ko wadan en to kenya huli tam mardar sakay goto biyetedo almami maliki o en kanyu joini jonde famingol yimbe do nyaw e bula o en ko foti yimbe temedi don noti mande do jonde faabe kebono be pamira hono no rabirta kanyi en no yimbe tedorto service kuma ni do kabaru segu o en nden non noddi batu ton jogan an han ko tede kenya fa hore be dinaji nen fa yotto hono transporteur en fa yotto jom en lotoy e baale jama fu pamine no nyaw o kanyi hani tedorte den no jipporde diwoji nen no seware nde en kanyu dum woni le lamu motu en walirama hunu fu woni jokka hono jakkorde wulare yimbe yalla jama o ana rene hunu fu woni jokka e kasaraji en nyaw e bula o en kasendu en batu wadi gollirde gouverneur to en fa dabereji pene yimbe be nyaw o an han ko tede yallan kebo tedo e makko projet go keso den no hejanama mutin kobe fa yimbe be kewa bawde be enan balire ton jawdi donc en bangal famu seriaji non don nirte kany e ko futi yimbe temede jeegoyon hono jokka peliti yade e le commune ngaji temede tati segu muti kany tumbutu e gawo ko futi dum milioji milliarduji nay kalisi fa won ko natata e odo projet ngam hono nyaw keje nado hono rewbe e tu sukabe rewbe jeno jangobe kulikorobe ena e kati be ena nayon kany mballirama dewte hono cagge todda kany arkillaaji ciuwadi sabi de kambe de lati horebe bayle ganyina def kany e bak ngal ena neno sakirabe on computama hande wiide hundu fu ko wonno jokka e dow hono hande woni ko kaldal alje ngal fuddititta do ena e dow yalla sim bibe mali be ena kebo ko kawri e dow mudu caldi oni bangal ngureji wadi wullango fewde e li yalla ana note bangal ngureji sabi de tidalla an hani fewtude e leedi meden di hikka e mo dum holliti win yimbe ko futu ujunaay sappo e joy e temedere nay woni be hono tumaabe nyaw on nangi kan buri ujunaay joy waraabe e jokka e runde meden afrique ne en mer ko min nay bo en kanyu haadaali e wullitaade doktorore pasteur tan nden no an han ko dum be kadi dum hono yimbe deeda bangal yambe e yambereji gadoji e le commune o dum do kadu den hande munye sabi yewtere kula ko an wodi